Demo flavor. Yani bado naleta beef kwa industry.
Vegetarian keep up with this.
Nime rise. Nita go. Hey, nime change. Hey, nita flows.
Hey. Elice kwa hii black hip hop, kila kitu ni black. Usikonde kama umelack, maybe it wasn't a lack. Badu na wantem, nikitumia hip hop anthem. 3 years nimekuwa underground, nikicheki vile industry na move around. Nimelice kumanda maitas wote, matuki zao za nipenyu za kote. Na kuwa chafi tendea teke wali nidhara uji usikuanga na capital ya kule kombi na kuandika mashairi. Lakini waleo mambo shuali waondo wananitegemea. Wezi kumbuka wakinikemea, eti sikuanga mtu wa kuwafaa. Venture Road nyota yangu imeanza kungaa, jina langu limeanza kungaa juu ya industry. Huku maamacha wanasepa wataki mainjali. Usafari na mubasti na kutokelezea ganj dantel. Huku nikishika mawantu na kuter, bado na hold title ya mixtape kater. Kunia dama nili the state up to hair. Mahaters mkowel feta na wasali wanafiki, wanaonda ikorabu ya ulafiki. Kujo wanataka kumekisha hufiki.
What's up?
Sana now.
Nime rise. Hey, nita go. Hey, nime change. Hey, nita flows.
Na tafuta film kwa hypoporoji. Kumbe akili nepungua kisaikoroji. Lakini nature cause ni biology. Niko offbeat kika karaoke. Ya okay, pokea mistani. Mtaani do mandali. Italescue team kuna hatali. Kubebeshte yako anakukinda. Anakuchoma picha ile vita. Misina ubaya staki vita. Kuningilia suwezi sita. Nimetoka ninaenda bali. Kufinya na kuponda mali. Game power watu wawili. Siwichi ama kamali. Nikulize na kufika mbali. Yeah. I'm going to go to the house.
Kaboom!